la kudala mina ngula nabantu abadala ngabadlula ngathi mina macala bayangivuna yonke le mithwali siyangihlula kuningi 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 obuse ngondweni yami kuningi 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 obuse mahlomba kuningi 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 obuse ngondweni yami kuningi 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 obuse mahlomba
I never knew my dad kumbula ngisasemncane bengitshela ukuthi uye lona Elele boxing me Manya ngifela amachawe Ntwela amacala Ntwela amachawe Yema washiye uwa Yabona lento yesibongo sami Invale linto zami Yabona lento yesibongo sami Imoshe linto zami
Kuningi 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 Obuse ngondweni yami Kuningi 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 Obuse mahlomba Kuningi 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 Obuse ngondweni yami Kuningi 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 Obuse mahlomba
Ay, it's a lot though We duck in the thugs and the cops yo Ay, where did I go? Wrong, cause I'm tryna do it right, yo. Damn, I miss my dog. Ayy, we were just hustling, getting to the right. Damn, I miss my dog. Ayy, it's kinda sad I can't bring him back.
Kuningi futhi anciphi kuyanda Sifika bathakathi nenhliziyo zamagqwa Abadala bayala ingane siyalimala Abaphansi abasinikezi namandla Amanzi amnyama sangizungeza Khuluma ndlozilamu uyazingezo Ngisizwa ngingeka bangizwa ngimemeza Bengithi kuyaphela kanti kuningi kuseza phela Kusukela kudala mina ngula Nabantu abadala engabadlula Ngathi mina macala bayangivuna Yonke le mithwali siyangihlula Kuningi 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 Obuse ngondweni yami Kuningi 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 Obuse mahlomba Kuningi 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 Obuse ngondweni yami Kuningi 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 Obuse mahlomba
Yeah I accept amaraza I've been sitting so soon touch Bensano ringa no tipa ni mbalela ngonan tati Cause zanga ndakbalelo kuba kisele ndlela nzima kanje Abantu bazo nganyo na mhlanje ngengoms bavuke baknaje Yo, ayiboba tembo vaya napo Ngati basebenza kwa afbop pa besebe plani ngoba lako Suba excited kuba besiti lono nyaka wako Kaloka magwehe ngoma mabadala patgalana slala nao Mama wami ya kuka no kazi nufunu koluka Ikaya alfunu miswa enama nufunu putuka Tipo setetile haba ngalela sekzolunga Ningandiege leli bomaduna
Kusuke la kudala mina ngikudla Ukuhlala emzini yabantu akukholula Noma ngihlukumezeka bengithula Ngoba kube bekhuluma bebezongisusa Nenkinga encane vele ibe yiphutha Bengize ngicabange nempilo kuyisusa Nomama wami wangishiya ngisemncane Kodwa Jehova bonga leli thuba Kuningi kuningi kodwa leli talente lenza kube lula Noma ngaba mnyama Kota mina ngeke ngibheke emuva
Kuningi 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 Obuse ngondweni yami Kuningi 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 Obuse mahlomba